social media, right? Facebook, Insta, WhatsApp, Telegram, Twitter, Yahoo.
Jajuwana MC, Mwala, Siri Nakatijo. We Musaja, Siri Nakatijo. Mbagambi, Sichari Nakatijo. No way, if you're not the master. Sichari Nakatijo.
Buza, Buza.
Sichari Nakatijo.
Bona, Bona.
Sichari Nakatijo.
Vimisa, Vimisa.
Sichari Nakatijo.
Kakame Kapapajo.
Sichari Nakatijo.
Buza, Buza.
Sichari Nakatijo.
Bona, Bona.
Sichari Nakatijo.
Vimisa, Vimisa.
Sichari Nakatijo.
Kakame Kapapajo.
Abanda makulu mbamanyi mwelaga. Olukuwa mulo uza. Antimuli neswaga. Omulembe gofegu nosigwa baksi rwaga. Kubanda ba mwabaje banja. Tekabaiga. Ogenda noisa kande no textinga. Na inga kuhiriza tamanyo mutestinga. Agenda vima mwantunga loza ya tinga. Thinkinga kulesi kubulu tingi nonyega. Na enze sichari nakatijio.
Uza baby
sichari nakatijio.
Becho
umanyo sichari nakatijio.
Inza
sichari nakatijio. Oba topo stinga bideke. Olo uza bendiamu bideke. Oba sumanyu kwa mbala nzendeha. Ndaba gomanyi choya mbala. Oba ngetonku mida
bideke.
Ndaba siri na namba yo. Oba tonko nako boy bideke. Aba njagala
banako nako.
Oba sumanyu kufimba na ye ndaba siri muganda. Nzenebu oba tombuza. Gomanya tuwali chumfidiza. Anyway sichari nakatijio.
Buza buza.
Sichari nakatijio.
Kona kona
ko. Sichari nakatijio.
Vimisa vimisa.
Sichari nakatijio. Sichari nakatijio.
Buza buza.
Sichari nakatijio.
Kona kona ko.
Sichari nakatijio.
Vimisa vimisa.
Sichari nakatijio.
Kakame kapapajio.
Jajuwana MC.
Kati ulidi sabi natesi mwobobi. Mwogenda nondeka bebe. Oba tondese bobi. Betuma nyente budi donku
laba bulabi.
Anyway, now we must just say
for
you. We told you boy now. The ones I got worried now could they go at any sugar and bunk so you. I want our Columba money with that. I would look for Mundo was anti-molina swagger. Mulembe got from Mono Suga back to Sira. I want the bomb of a Gibanja to the Baiga. Anyway, Bagam is telling about it.
Who's
up? Is a child in a batting. Now in the Va Makatijo, Beyonce Va Makatijo. Anyway, why I say?